Wamani, you know you're in time. Are you tired? I don't hear you. Hey people, are you tired? Are you here?
Yes, I. They hear the room.
I say.
Lolo, can you go to the room?
Are you tired? If you're not tired, put your hand together. Why you not off there? I'm going to fight now. You should do that off there. You're not off there. Put that to Salo Hayan and I don't know why. Hey, why? Acha.
Yes.
Didn't catch
up. Yeah.
In the Karunekna, Kai, Kanilang, Bilay Minda Takaro, Hamlan in the Karunekna, wow,
you do what you think, the Karunekna,
you do Sanguma, Hamlan in the Karunekna, wow,
what does he think?
Yo, take my chocolate, pass your clear,
Are
you tired? You wanna stay here or you wanna get back home? You wanna stay? Why? Why? Because of you, Sundu and Super Chuan. Hey, we love you.
Yes, sir.
Yes, sir.
Jajof.
Wadi ko jox ñoo ñi wa keur anti yasin jox jane muhajib jane yari gal aji touré diko jox mariam ndjay mariam sow pel bu nice ya fatou tal police aminata dabo mama ndjay wana diko jox kumba ak awa ñoo ñu ay xarit ris ñang lan from washington yes you got it
yes I
Because you're Sumahari Billy Abraham.
Yeah. Thank you.
Yes.
Acha.
Yes, sir.
famelni ata 100% 50% demna tegal na len les waxul tegal len salañ salañ ah eh asi tegal na len netima tegal na len les tegal len salañ tegal salañ sa
Just
hey.
Just
When they say just, you say what? Just
Thank you.
saf ma moy da ngay na meuna sañse xola xalé yi rek ni ngi melni ñu utiliser ci bëcëk waye suba moy suba suba sañse ci len ba melni ñu utiliser ci bëcëk yeen da ngay sexy waye tay la tay hey ban mo dess ñata mo dess
just
wëlen ñu su bu ngeen ñu waxul was
just
ku ci waxul was ta amago jëkër yalla bo sey ci at bi ñewal ñewal
xara 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 ni ma koy defé moy mo doy war ko jaas
wayen waxuma bu baax dama ne
jaas kon ñi amul gul jëkër bari na fi ha
ego
so biñ koy may gibi ba ak soxnam suntu
nekulen toño Gambia kaygi wui ante yap ma pende kuy joko Gambi kaygi
ñu paré tagon nak way mané man xamna len mag yeen lopp ñaar fukki at xamna len bu baax sol ma len ko joxé rek bo len ko joté rek xamna len sona ngeen nañu tago rek ndax ñew ngeen starta ngeen xamna né ngeen commencé léki ay salata ki ay yappa ki lu né orchestre ñew dajji len ñu ñew yok ci
wa yusu ni ñu rek ni ko len gis xamna tass na ni edika jox ne yassine lo from England dama ndey safilo lo ndam wa mani sonu ngeen wona sonu len sonna gule
ye
wa ajara suway
yes
te ajay sonyo nañu yusu willi
han yo tamit amul aji amulas
ay way teranga lay def mom teranga lolou bari na
ajarofi nak dañu man teranga dañu xam teranga
dañ ko xam
jang len ci sen yaay teranga ndax teranga dafa bax xale de
ngani bulan la xaral slow down ngani lan
waxal yusuf
wa legui legui letnala noy def letnala kay firiwuma la
way nak after party duplex
continue.
Waxal abdissla
ñu wacc ci so
teysat
sama hari ci demba
teysat
moone ganjoli moone walo moone bitim rew
teysat
moone sama yaay moone chax chax ñu re moone wone le ba mer moone le ta ba frima moone wesam kasse yusuf do ma jigen jakarlo gi amagul waxtan face ak face da fa metti baye fay
I'm not afraid. nice. I'm so happy.
Last piece. Té tegalolén salagn salagn. Xam nga ni du soti.
Est ce que ñom xam na lan moy salagn salagn?
Lolu moy problème bi. Ndax sank sank journaliste yi dañ ma laaj lan moy salagn salagn mané len ku ko bëgg xam na nga ñew ci guddigi. Té man duma ko wax. Dikoy wax moy seen xarit Mbaye Diey Faye. Ndax salagn salagn dama ni salagn salagn sax dafa wax wax ju xoot la. Lolo tax mom mom dina len ci wax ben Patrick day denc lepp nak Mbaye Diey Faye
e Youssou dege ma way
Babacar
xam nga yow yaay sama twin October 1st
mala wax ha lolu leer na nañ
yes
lolu mbiru yalla la
October 1st
yes sir
bu tax lolu yalla nga fekk sa birthday wa Youssou
Babacar
wa Washington Kumba moma jox li
ma la wax li
ngay ne ak ñom awa
ma la wax li Mbaye Diey
ah
gambien yi nek states
america
ak london ak england
ah
ak ci north
europe
dañu am mana
eh way xolal li way
eh dama ne deuk bi bu yoko
ah
xeyna president bi la ak gouvernement bi waye loxo ñi gambien ñi nek ci bitim ñoo ñi ngi ci bu baaxa 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 baax ñoy tabax de
yes man
lu leer la len wax kon gambien fo nek rek amal job xamne muju da ngay delu ci kon nga tabax nga jël money yone
yes
sen ko fofu bu ko fa jaay baaxu
deugal Youssoufa extra I'm telling you ya man Rastafari Rastafari wacha ci kaw lolou nak est ce xam ngeen lan moy salagn salagn est ce beug ngeen xam luy kesse kesse tay mo wax len ko xam na moy salagn 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 moy alaji bek ajaratu bi ci bir keureum waye xam ngeen lan moy kesse kesse ak tiefer tiefer moy bo genee ci biti yekile leng 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 yo ye eh fi tay kessa yi ñu fi bu la sañi ane kessa yi kessa kessa moy so gene ci bisi am lu lox sebeul ragaju la nga xoliko
chas
chas ko ci kaw ñu dégg la way suba tay suba
yes sir
way su ngeen joge fi bu kenn ci yeen ñepp duplex
waaw bi nak ñu koy may encore wa gamtel gamsel diko may givi ba ak soxnam diko may kan ah ata ata haral haral haral
eh
ah barma yi ci souflak bay len diko def ci kaw
yes man I'm telling you exu wa mani eh
wa yow
li lan la
xale yeen li nañ ko denc ci souf li du waxi kaw
siman goods
ayta kon nak ñi koy may wa gamsel legi nak buñu defé xolal mané suñu defé
yes
yes
ani taw yi kep ku taw yek ci sa loxo ci kaw kep ku taw yu xol ci kaw ñu legal way ani chaati nak way
ayta
nga ni yoy nak ci susu
I'm a face of anxiety. Cool name.
ñëpp dem duplex wilal
Allah ji bekkal
fay jëri ñëpp ci yex bi